Jai yamde na jabori mintaji chapande tati dande studio kalungu ketini don kibaru jimode fulfulde Omar Hamad Jangan to do masinaji eden gondi seni isyaka nani kwa kibaru nani bien dental leide Europe dungweni no anni ano fadda de mbalaga jimwana konata fila jawdi kame fila nde na gudu ende der leide mede ni jargam batale jipino lamu kosoge jingadi no gai ejegom leurushie japido Mabol Keri hakunde leydi Nigeria e Benin waddani basi lumobe gaya min gartana on do majjum yewtere men pindino hantana ya halaloa handen do filla chadale ko jukkugol leyde CDAO kanyun e moa ngadani leydi Niger dalila o dum wayi waddude mane biye basi to company gonde jonde ko mun do andan der leydi meden Niger ender ko kibaruji meden ni yerno kalirno den do enda bi'enni hano ministra dum woni kawjido filla muraduji leydi aleman e leyde yasin anna lena dum woni barbokkom wadi andinore ay wiide ko leydi alman kanjum e denta leyde tuba ko be nonni no uno ngati dun do filla no jokki e dum woni durwongo leyde CDAO ngoni e wadde do filla jippingol lamu ko sogeji ngadi do enden der leydi meden Niger illuno ga e jego leru je jabbido o holli du fahande wiide ko ngulam khalifa sogeji no jukkoite e faware joni du dum faddo ano mbi lawol gollidal harto jawdi kanyo e fillande na gawtade leydi Niger kanko minister goto on do ni o famini o wi o yetti sanne e ley golleji di dum woni ano fedde leydi CDAO ngodi e hojude laabi do filla lildude sogeji gam battal e wartirde dum woni ano laamu demokrasia darto do nder leydi meden Niger kanjum waddi ko leydi Almani adake e faddade mbi e ballagaji mudu harto filla yaadu yeso don kanjum e jawdi do nder leydi meden Niger nani faware joni ni mbi'e ano jeddije majju ni ko lumo gaya latingo nyamtana atalata warde atalata wala no heba jama'are kadenda gam batte ala e mabbol keri leyde hautade Nigeria kanjum e leydi Benin bande min Fadel Alu ye yewti dodde e luman kobe wabbe faminirbe hanoni
Jama are gala no gara gan hana neddo fu wawta natdiyam joli witti himbe no goni no tampa mo gida lumo fu warana fa tefa nyamdu
funi no wadi teni gineji no nato to sadorna go fu wala laol gol endan no torra himbe sanne de hana no enda himbe no nata no gadde gineji amma sede wari cede sanne odon anni joni wakkati dungu dun tawa luma ku gundu wala no wadira no yidira kasen dum photo tiri e mabbol keri kanjum buri sulude himbe joni
ngi denu kay kango joye buri bayani tin
to wallahi ningala minen nana beldum ko lawol gol mabba gam dow lawol gol muraduji amin fu goni himbe gala no gara wadi codobe gala fi on wadai ba sedda min gi ata neddo fu garo fa soda gal lawol gol mabba man
nani mbi en kengano woni ko hano sogeji jangangal do endan de lekol to sogeji jangata mburto do endan sogeji madu to wite o e fofanno ni der gallu meden yamen hano jangangal wurtingal indirangal do enda Mahamadou Tanja dun dono be sogeji leydi Niger bi en hemre e chapande jenay e joyno kolati sappo e dido ben funo leyde yasi non kanju e chakantara leyde Afrika kolati rewbe sappo e tato tawa der mabbe e wakati no batu ngudo ni bien ano minister kawji do filla sogeji e dena gu leydi on general de cordon me salufu modi o famini e wide ko di sogeji puddi golle e der wakati chatudo kolati leyde Sahel no tawda e chadale dum woni harto kippitande pelle murtube e ko nandi e mum e do lawol goto goddo nin bi en nimbe njoyo kam en woni ko mayi sangare mun sappo en je tato marmi ko lati der mabbe joyo buri barmude sanne dum woni dimma bononda lore chamuka fafar yamde jegon bla sar kenga noni do lawol lore agadez yade dabaga ciagal ko pinera makka gon felluno be bittiniro amani bien an hôpital mangal ngar région zender yeru no Gisa Mohamed secrétaire général commune Dabaga Faminiri Moussa Mamalamdi do may challalo
Lore manga gonno hippi tarde magga yesore kanno fusi himbe joyo mai der sappo e jeetato nawni der mabbe no wodi nawni be sanne no wodi himbe hewbe der lore ga enda ebe gada chapande jeddo gombe der magga lore ga enda ga hebbina sanne non faadum buri semme magga nawni be bm gendarme mabbe du yari be loktorore Dabaga du hokki be safare illa don du du yari be loktorore Agadas maybe bendu du yari be to jeda e mabbe be nawnaaki sanne bendu wi ama be dilla wuro nawni be sanne bendu e be der loktorore Agadas gadane nyawti
noni ko watto ardibe diina alislam gal no gayo be departement meria mata may damagaram takaya magaria e galluri Agadez kambe ngoni e ekintinede gambatte ale sembendinde der golle mabbe dum woni koro a beydol andangal du taba kenana e tindinde be do filla alsila magal kanjun e farto gadol wazutom ali keita bandimin mozender yewtide chek bashir umar modi babaje todo nani kobi
les gens comprennent par la planification familiale
imbe to sigila labi wattude dawre chaka bengo bengo wada fu sebe milo ku filla darnude bengo mabbe kambe gona gadani tawidu dum hana dalila odu waddi komin jokki sembe hala hawrina ekintinore de enda e ko dina islam wi ga himbe pama ko dina ka enda wi do majbe pama du nafakaaji tawtede der majjum ga rewbe tukabe e gurirabe mabbe gada ekintinore de enda du wadan yilaru der ciye famtinde himbe famtinde du modibbe no be bajoro gander ekintinore de enden modibbe warbe be enden gadante ekintinoje do no be bajoro fodude hakkiloji himbe watta du be bawo mudinde golle mabbe de enden
interpeller pour pouvoir les corriger le passage
nanni mbi'e nyawdaade bangi der loktorore ma tamay dun do ko watto nimbe keme dido e chapande jeegom e go'o kambe woni kongunawni kolati jeegom mayi der mum wodi duni mbi'en duudal be ngu nyaw woni e mudu fu tawa kena der loktorore to endan kanche no docteur Abubakar Gandu Isiaku du woni kawjido sarus kawjido filla na wallaji to ministere hawdinde cellal bibbe leydi faminiri bandi min Abu Sarki Sale
nous sommes là dans le cadre
min tawado ngam waddugo balla ndo ko duru ditta nyaw honorde min gadda balla ko buytirta mayu mayu ko nyaw honorde wawta waddi deni be gi'i nyaw gum dum wangina law na walla ka no gonga himbe ko watta kema dido e chapande jeego o e go'o nyaw gum nangi himbe jeego o may lokotorore kanti kam dum uri nangugo himbe gan no wada himbe kema dido noga e jo tawrat e nyaw gum de lokotorore kanti be nyawgum buri nangugo kan woni wodube hitane warri fa yotto dubi noga e jenay ko watta petti chapande jenay e tati do hermi
93% de ka
en ko tanto enen de region di fa kolati le nokuje kewde bibbe wuro ben jartana ndiele ilo ilordi le wakati ndungu ogam batta le rafi fora zuji ndiyam dum du no wodi basi ko waddanto harto cellal balli mabbe don yerno sani salaha kawji do filla labande loktorore di famonde de faminiri mayna Abdullahi Lamdi domo
rey bay barwa sey rama
burna wadata ko deni diyan wala diyan jartedan du lobban cenida de neddo no tawra diyan amma no sikka deni dal laddan celludan de no wodi hinire akwatem sey watta hinire den enda de neddo wala hinire den noy neddo wada to no neddo wada kan woni wawnina diyan dan enda jippina dan ashe dan fewa kanyan du latoto jartedan neddo e gollirte dan yo godo diyan dan enda waddi du no hida kan hore mu tawre la no hani du kaden to jogowe ton enda de pompi non dane bundu non kandu no hida tawre la gan neddo na nokure den enda de tawraka laban no wawi raabude diyan do bidoji neddo du yogirota din enda no hida tawre ombode e laban derbaale du to diyan dan enda resete kandu no hida tawre no la
kuma an kiyashi ma mai sautani
Tony bi en der leydi Kirozerin hitande hikkande e fuddode ndungu gun dun yehiri SS na ko der balde cakitide de ko juole mawde puddi tobude dun do wadi ko durobe kanjum e gollobe kali jeje belti e ofi sane no nachim bukli prefet Kirozerin faminiri Ahmed Fela
No hani min miccintina himɓe ko nder wakkati cattuɗo min burtowi natude dungu hikka gu enda dabaji e yimɓe amin fuu torrake nder wakkati o enda amma hande ne yettore Allah tampiriji himɓe e dabaji ɗin endan fuu puɗɗi wuytade remoɓe kaliji e duroɓe fuu puɗɗi weltade hikka toɓama misoji gom lewru juillet e août de toɓo millimétre ji capanɗe joyi e jeegom keɓago go endan ni e ƴoram ɓuytude sembe torraji amin ɗi endan rawani min keɓay hano toɓo go endan miɗen giɗi du min keɓa goɗɗe ngam goto go endan tan he ƴorta fo fuu de iɗe keɓo du miɗen eela ɓe keɓoro fodde no
noni mbiyen badama sisagiru ɓi leydi niger goto keɓɗo lawol yaade ɗum woni to fijoji leyɗi adunaare doggudu daɗodira ko metreji hemre e sappo jaaɗo to enda hongiri mbiyen alal bittinga ngal nogay e lewru ut kam woni ko doggi ɗum do no ɓe jeenayo kamɓe woni ko watta doggudu ndu ko yehi o waroy jeeɗaɓo tawi du nder joyo aramɓe ɓe woni ko tefete heɓoɓe yaadu yeeso sai garta e yewtere meɗen pinnirol gam batte Allah e jippinol laamu gaɗagol ɗo enda nder leydi meɗen Niger illu nogayi e jeegol lewru juillet duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi e tati CDAO dental leyɗe bangue hirnage ɗe Africa kanƴum e leyɗe hirnage Africa kawtuɗe becca gota ɗum woni kawri to enda Abuja capanɗe tati lewru juillet to ɗum hoƴi laabi jokkude leydi meɗen Niger harto fi arzuku ɗon dey ɗume woni ko jokkugol CDAO immowagol waɗanta campaniji gonɗi e jonde hoore muɗum enda nder leydi meɗen Niger Adama Lucia Ibrahima ɗum woni jo anda dow filla kawrol arzuku nani ko Farid Ibrahima dow majjo
campaniji e gollirɗe leydi Niger tawaɗe dow jonde ko e muɓɓe munnugol ceede ko imowa e CDAO no ƴeewa ɗum en na
gollirdeji gonɗi inde koye mumen enda munnugol ceede e leydi Niger ene ƴeewata ɗum sanne kano woni no ƴeewa ɗum seeɗa kay saabu kanƴi gollirdeji gonɗi inde koye mumen ɗi gollida e gollirdeji gouvernement ɗi endam ndenene kay nder majjum munnugol ceede e leydi Niger ene no woodi caɗale koɗi mbawi hedde har filla ko darto hono jawdi ndi enen ɓe gollidirto ndi
no e ɗum wawi memirde gollirɗe e campaniji leydi Niger gollidanɗi leyɗe yaasi
la suspension des transactions financières
faddagol jawdi ngol no woodi saɗama ko wawa dande yaade e hono kanƴi gollirdeji ɗi enda hakkude majji e gollirdeji leyɗe yaasi ko wona yaani gollirdeji gonɗi inde koye mumen goɗɗi ndessa nder leyɗe laatiɗe jukkugo ƴeewta ndenne jo misal hono côte d'ivoire ni enda soɓe gala to enda hono ndesirɗe ceede mabɓe fuu to no tiɗamɓe sanne faɓe keɓɓe joɓana arɓeɓe coɗɗe enda no tiɗdu kodam faɓe joɓana golleyɗe ɓe gaɗen ɗi enda ko laatiɗi konna ni caggal jukkugoyɗi waɗi wonno ko golɗe gaɗa
avant l'entrée en vigueur des sanctions
saɗornan ɗaye ɗum wawi waddani campaniji ɗi
fode pouvoir
dow wasude yettinde aadi on gollirdeji ɗi leydi Niger ɗi ɗum laatonto ɗum baasi sanne hakkude muɗum e gollirdeji gonɗi leyɗe yaasi ɗe enda sentama jukkugoji ɗi enda juuti huncaka faɓe keɓaydu konna fu balla yaade hooreɓe heeɓe leydi ndi enda hun noon ko laati no wawi yettude gollirdeji ɗi enda fa ɗi caama bonna noon ɗe fara jawdi majji kañum e feccare majji kanƴi hono gollirdeji ɗi e koye muɗum en
laabi feereji gon heɓande campaniji ɗi mosolana
l'une des solutions alternatives
ko wawi waɗede gam biltude gollirdeji ɗe fi on endan wonno kanƴi ɗin endan ɗi bonƴƴita gollirde majji rewde har leydi burkina faso kañum e mali leyɗi laati illu lewru juillet ko ɗum waɗi fuu ka en woni ko holli hono soɗodurde enɗa kurɓe leydi Niger jonnoon yalla hono sengol lawol hoƴama no wawi heƴande gollirdeji ɗi fade keɓe golle majji gasana to ɗum ɗon woni ɗon saabu Allah e hun noon ko laati no teddi sanne
pourtant
ɗo wonta kibaruji men tili e ɗengal fulfulde joni wala fo ko mbawɗen wiide sana kettinoɗo Gungu Mamman Dantani wadde ko ɗengal hawsankore yamde joyi min taji la soyɗiɗi e joyi kirtanto jamhiri